dajimsafi.com.
Traffic bila AC. Una scroll to malele IG. Nikona bed sita uko kwa bed sita. Squeezy sura yenyewe ID. Neza drive gari mkebe na steez. Meshi side ya njeve na trees. Na mkanga sana jisikia. Na navatai kana jisikia.
Luku safi juice tunas. Good satin mood lover. I keep time to kick tana, then I make sure na come fast. Good manners, good heavens, I love for good readers.
Na ku guarantee utani miss, na ku guarantee utani miss, ukisha jua mbona wote. Wananita master, ama daddy, nilizaliwa na hii. Easy streets jina yangu ID, inagonga kutoka faa kama Tai Chi. 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 Kama Tai Chi. Nikidropa wezi kwara. Wanerukia nikai metupwa nyara. Ukiangalia unaona tu msafara. Kasi yafu unaizo tu ni Dallas. Na hesabu bila iti lafu. Bila wasi, bila kafu. Najituma na vuna. Kama kuna wax ya kuskuma na skuma. Easy streets azitakangi madwanzi. Kuna jam ya watu wana saka ganji. Na mayuthu wana asha tu mabangi. Kulalia masikio watu takangi. Maskama utarget watu wa moshada. Brother apa karada. Utadhania ni get rich quick. Kumbe zime disappear ki abracadabra. Wana nita master ama daddy. Nilizaliwa na hii. Easy streets jina yangu ID. Inagonga kutoka faa kama Tai Chi. 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 Kama Tai Chi. Kama Tai Chi. Ona nita master ama my G. Na awa nisa ID. Easy streets jina yangu ID. Inagonga kutoka faa kama Tai Chi. Inagonga kutoka faa kama Tai Chi.